Chani, eti weki usisinguo unaharibu chani. Kanda ya ziwa watu wametenga chani. Mezama Medelani kuna suka chani. Sechi, sechi, chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi, sechi, sechi. Cheka cheka kwa keji, na kuwekea kitu speshi. Natoka na umeshika majoki, suna nijua na hodha wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya madawe sahiz. Nangadia chaneli zangu kubiz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, 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 please. Sini changanya habari sahiz. Nangadia chaneli zangu kubiz. Sechi, sechi, sechi. Fatilia chani. Igia watulizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Nediwe kiusi zinguwe unaribu chani. Lobby city watu wametega chani. Zama Kongo kisha sana suka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sugusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
Killer.